Dewliggol cukalel nde illunjo nayi no wodi caɗale ko ɗum waddonto harto gurdam mabɓe e far cellal ɓalli mabɓe. Yeru no docteur Husseini Boubacar loctorojo mawɗo nder loctorore Cintabaraden on wiiri.
La femme si elle est à l'école.
Debbo sono wonno janga l'école fa dewlama to fu no yoppa l'école onno. Jonka si yoppi l'école on ko anduno ɗum fu majjiran ɗum. Seni dewlama do eɗen andi yawayna jomum hoƴa reedu. Nenne si jomum hoƴi reedu fu waran noon endan no watne eto. Toto etete to no wari ko jomum halnete a tawan faama mo wodi o yottata ko faama mo janguɓe l'école wodi.
Noyi eto gon waɗirte ko ɗum woni nafakka majjum.
Heɓa ɗum rena debbo on enda e gacce ko wawi heɓude ɗum wakkati wondi e reedu ndu endan noon. Ɗon enda jomum yamirte ɗume hani ñama ɗume hani wadde ɗum woni hana wadde se mati alamaji gacceji ɗi enda heɓa famana hoore mum. Kam woni jomum nanan hoore mum no nawa sanne mana wodi giiɗol madu hono jiile muɗum wooɗa sanne nadu jomum yiya ndiyam reedu ndu no yuppa no ɗum na yiya ƴiƴam to ɗum fu famude ɗum no tiɗani mo janggay woɗi.
Noyi jiruɗon dow fi dewlingol lawka nder leydi ndi.
Dewlingol law no tawa eɗum ɗuɗdu sanne no wodi rewɓe hewɓe latiɓe so wari ɗon farima seede min pecci ɗum en to ɗum du konna ko wona waɗɗu ni woni dewlinede ɗum fotay ni noon.
Ɗum e wawi hewtade debbo nde ni ley mum no faaɗi.
Gacce ɗen fu fara wakkati jomum wonno ɓeyna nde endan ni mine kam min jiito ɗum saabu ɗum ɗon fu ko watto ɗum woni so debbo dewlinama illu law a tawan no waggiɗi sanne. Minen kay farao kente ɗon ley makko ɗo ɗum woni ko suuli min ɗon wonto min kinto minen ƴeewa yalla ɓiɗɗo no wawi wurtade ɗon endan sen tama jomum no waggiɗi sanne a tawa ley muɗum no faaɗi nenne wakkati wari farima suko on de no wawi tawe suko on endan wurtago ngol tiiɗa ɗum hoore mum no wawi fako heppa ƴaɓɓade.
Ɗum e woni gacce ko ɗum waddoto
ko ɗum wawi wadde gacce ni woni hono senin tama wakkati debbo on yiɗi rimude nde heppi sugo no wawi wakkati wonno wurtoo nde fako jonkay kanko debbo o o hinnuto mo emmino emminagol ngol waɗan suko o wara fa wurto emminagol ngol du sembe on no waɗa dimrugol debbo o fecco so dimrugol ngol feccake suko on kay no wurtoto wurtotota koni to hani wurtorade fa wooɗa jonkay se yiƴan hino no yuppoto debbo ɗum ne tukka no yuppo fa yawaro.